We can fall in love again. I wanna do it all again. King Sakwa, King Sakwa. Soldier Soul, Soldier Soul. Just another track, just another track. You know how we do, right? You know how we do, right? Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, siku zaenda.
Siede si amaba, musiama. Siede falaba, mufala. No te por qué te larga, si no te obar y te mamá, vos preo toca. Si, ya no me quedo para dormir, babe, más que reggae. Si yo amo, ya fue, tan fue amor. No solo de así picaba.
Come on my knees, baby, please. Push a mi maliza, take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Siede si amaba, musiama. Siede falaba, mufala. No te por qué te larga, si no te opeto te sentimiento para andar. Si, ya no me quedo para dormir, babe, más quiere que. Si yo amo, ya fue, no voy a volver. No solo así pico ahora.
Mapenzi ya dhati ya shatubana, na harufu ya muziki ya tuzingira. Si kwiki siringi dondosa, oh yeah baby come closer.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. I wanna do it all again with you, with you. We can fall in love again. I wanna do it all again. Dance with you. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Kwetu alisha kupenda, usha ni maliza, wako nilisha sarenda. Take it easy, girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda.
No, na, 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 na. Sikuzaenda.
Sikuzaenda.